Abagabo biga va muri hehe,
muri hehe,
bari ha,
muri hehe,
bari ha,
muri hehe,
bari ha. Abagabo biga va muri hehe, abagabo benshi baguye mu ngo zabo, ntacyo bakivuga, babaye injunja nti, iyo bakokoye bakubitwa ingutiya, umutwe maze bakaziba.
Babatondo, kamu karamu urwanya kabwanduriye rimwe, none nanjye utanguriye sinabugira pe, tugurisha no pariseri yacyo nanjye ungurire nzabikubitamo bumwara, ariko rero ugenda umagiye kumvurira zirangutiya, si byo shu.
Baba mami, kiracyene nyoko kiza gano kikazi ibiryo byinshi cyamara kugwibuta ukikansuzugura no kunuka. None ndagusabye wanje nikikazagaruke hano. Si byo shu, ugenda uteke abana.
Ikora kilo mazaka yumvira, isuta maha akabundarara, ipfuka maho mugaba kabundama.
kana chaska bindebera gabana nabi none papa yambiye ngora tutiza yatsungwa tukoma tuzimuke nijoro ngo tuzababwire batazaturoga none nijoro turahambira tugende babadatu sibyora Baba Biju, mawe andumye, wibishimbo byabyabuze imishingiriro, none ntukigiye gusura mama wawe mu bitaro, ahubwo urari kabakozi, muje gushingirira ibishimbo bya mawe kandi n'ibiti bye bikeneye abo kubicana nk'amakara, ni wowe ubishoboye Baba Biju, sibyo, uraja yose.
Chungao, movie, pereque. Ava, sheriba, chungao, movie.